tamani halaji malifu.
Toyo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde.
Kede kabaru jame fulfulde aljumari chapantete go lewru mars jena yamde sokinder maison de la presse bamoko njottino no do kabaru jidi yumor waygal kolitide botmodo fuddi nokko no dirtedo segu odo botan yoyu doko nayri bangal kebe yimbele hewbe kany iwri leleedi ni kanyele tiagal leedi nan gonde tottindire to hakkilaji heje dido bokko no dir sandi idum yoyu dow no ande kesse de wori faabe yoto yalla hono cellal han hebirede leleedi ndi ko buri sukabe jokkolbe temede jaggoyom kanyen gonde faminede wattu jono ko nayri bangal politique lobbo kanya fa yotto demokrasie fedde no dirte institut nerlanda de wonte e wadde ido imadraji di wono sembe kabaruji dum jukini on do bete hande di bismillah modon e helate boto modo fuddi ila kenya nokko no dirte do segu hollitam wiete o do boto ko yata himbele ujunaaji chapan taton jaggotobe an hakkunde mabbe yurobe leleedi ndi kanyeli tiaggal leedi ndi be gonde wodde ton o do boto baldiidi fa yoto yel hono kabaru ko nayri bangal kebe hani yurwirde le nokko hollitam wiete lannibe o do boto dum yo fedde no dirte chambre de commerce et d'industrie wonde leleedi meden di Mamadou Samaseku
horejo chambre de commerce holti wiide ngal do kortal do kebal yo fuddugol gongol kabaru kebal leedi ndi kedana maju sempara kam woni horejo chambre de commerce wakat jun o
laaje anga jama
mi tottindiran do hena killaaji ko nayri bangal fati nyamduuji itte kasen le tiagal leedi ndi wadde le nokko o miden jogi beti kewdi kani nangede fa ene ko hemeden tawe ene jaltinta kudde de baylitem dum du
le dedo balidi kortal ngarbe be tottondiran kilaji do bawde kala region bangal kebal no holitiri Mamadou Ould Mohamed ministre kumnido jagu
be waram be janta do kabaruji ko nari bangal kebal lamodo leedni fu e mangal mudun yalla kebal nga ana huncina hore di hakileji holitama geddi ko boyi li batu jabbidi me beltike sanne do o batu wadado ko nari bangal tedala wondo leedo ndu dabri ana wonde fiede fa hande
kanko premier ministre o shugal kukala mayga holti wiide ngal do kortal na forra jati e fandaji chambre de commerce Mali on don julabe hobbe e kanye hejabe lede godde e hejabe porngaji Guinea e Senegal ane ngal do kortal ngari e ngal do kortal Mohamed Sisi hebani dum jottamani glasegu
dido kabaruji fodo mba hebde do beme ame ande to do page Facebook e compte Twitter si jottamani be kolliti wiide sukaɓe ɗiɗon kañen gonno fijirde bombore nde ɓe andana hunde nokku no dirte en songo nder o bombore feƴƴitiki le lycée gonɗo ton ɗum latiki sababu so suka goto heddile hen goɗɗo o do barmile hen barmuɗo o naɓama wattu joni sud dogotoror to en songo to hono beme ande ɗe kani tuugireje kañe fa yettu ande kesse ɗeɗuno kanɗe nowtirade ɗum yalla cellal an ñiɓale nokko ɗum woni fana projet moɓe noddiri sandi wattu joni oɗo projet koni fana muɗum faɓe ƴeya doctor e womɓe ley kredit uji ɗi so pamanayi ñaw no worri fu tawi aɗa mbawi noddude ko yawi doctor en gomɓe ley galluje ɗe no kani fabiradeɓe Mamadou Samaseku e sitansidiɓe
tiaggal koro amen arandaran li duɓɗi ƴaɓɓiɗin projet amen noddirteɗo sandi fi dabiriji waɗi golleji ko nari bangal cellal li burisaɗe nandan muɗum fiɗo ɗi dabiriji fuu yo hoorejo fedde noddirteno organisation mondiale de la santé hono nde masiŋaji kesi wawata waddere faɓre jamamo sella o le wi kanko docteur José Rouvoula heƴaɗo fedde OMS leydi Mali
oɗo projet o tugoto dow gueɗe kabaru cellal bangal ande kese saabi ɗeɗo ande kese huncanaɗe hoore neɗɗo no wawi gilaɗo jooɗi yewtudidde e dinko e gonɗo bomako nden no fammina joomum ko hani wadde e golle o
ko yata tuɗi docotoroji jeɗɗi ñiɓama e nokkuji jogaji ko noddirte centre de santé communautaire ɗiɗi nooga e muɗum kaki gollirde lobbi waɗama ɗen nokkuji ko nayri bangal ƴewtudugo ñabbilaji e nandan muɗum o dabiri fiyama to docteur Aminata Goyta kanko hoorejo docotoro men Cesref Sigasso
depuis le bureau des entrées
gila nokkuɗo wiyete bureau entrée ɗum ñawɗo o hani fawde fuf andete kabaru muɗum nafisanne bangal huncagol hoore ñawɓeɓe yamni ɗum golleji ɗi ɗum sam wini newamuyaji kewɗi ele kabaru golleji ɗi
dans les prestations
golleji o projet ɗiɗi ɓo ana hani waɗede le leydi malli fo e mangal muɗum ɗo hitane 2030
heƴe ɗiɗo wokko hani famminde sukaɓe jokolɓe ko nayri bangal politique kañe démocratie ɗum fuɗɗi kasine hollitawere ko yata sukaɓe jokolɓe temeɗe jeegoyom kañe gonde famminede wattu joni no kabaru laamu lobbo wordi goɗo heƴe fuɗɗi le capantati lewru marsu ndu ɗo bomoko ɗo ɓe ƴewtotudu yallanoɓe kani wadde ɗiɗo immadraji le nokkule goɗɗe kasen fa keɓen famtare fande keɗɗe Mamadou Samaseku e sitansidiɓe
ko buri temmedu don jokolbe naturke tilol rendez-vous ido jandeji bangal politique et démocratie ane be do Mohamed Lamine Abdul Aziz holiti hankasen be dorade holare
on se rencontre
me fami handen wi me woni ande mobde ko faabto amen weltude laamu leedni kay politique ko mudum ciagane torraaji kewdi mata handen homa fu an han holiti hakkile mudum yalla di golleji kessi ana honcina hoore
tamde adaptation
celia damilda hejado tunid leedindi holtiwide odo projet o hankasen yo do inde leedni fuf loto sababu mun cende hoore bingulu denkaku nafo sanne jogala lobbu laamu
nous allons déployer
au projet waran wadde laamorde yogaaje hono sikasu motti gawo fatare kidal yalla bibbe leedi mali ana heba mudine ko golata politique ko leedi mali golleji amene fu do dutan dogata yalla bibbe leedi mali fu hakkileji mu en ana wawa weltede ko homo fuddu auto le leedi malni
citoyenne
mistan wiri gal do kortal dido bal dubi tati warata itti jawri mudun woni union européenne
yotere meden min garam filitaade do hen wottu joon hono kabaru dewle immotoore do bumako do kanye e ko nande mudon holitaawel le ko sakti ko dewle kewle kanye immoto wakene ngarta fa kabbeende jata tawan gorko kanye debbo kanye ngol ko pamray ko nayri bangal nawligu nafa hudu woni nawligu torra hudum way wadde so neddan anni fa wad nawligu yalla dati hidi kanin nangirde kanye ko nande mudo fa kebe famtaade ngare kede ko sita sidibe ali sise pewni en do hen
chek fandama di trawere kan yo netto goto gollo li maire central commune 3 li kenni bamako le wi makko fandene dewan wadede li jonte didi debbo ka e gorko an han imman yotto mairie hollita sifa dewgal be mili wadde
les futurs époux
bamundirobe wajibe juude mu em immo yotto sudo mairie to be ngadda talkur mabbe jippinirdu quarantaine na do quartier nina mabbe cede tobe du be ngadda quartier nina mudum na do quarantaine mudum be jotto to hore jo kumani do golliji fu pawi di e habugol de on do do an haani ewde so tawi sartiji kolitaadi bangal haqul dawgal hakune beedo yimbe fu ana teddina
mariage prohibi
du sabi hannen so reba ko heewi ana salo worbe bamgum en debbo ditbo lewi mer on salagum be robe yogabe sabe mudun ana bili gidile fuddode degon atambe kaldebe kawre dana water
donc si la des sont
présents comme dire idon be wala to wattuno hala bamundirgol mabbe halte yeso kumani do kabaruji bili de dawgal na tiidi sanne ko heewi ben fu atawan debbo bomo seedo wi'an kanyum ka jabanayi ko winda ko do woni gorko o holiti wi'de kanyum ka boma robbe faahi dun saabi so tawede bomo ndiro be didon be fu le soudu merito yo waji
te met d'accord avant le mariage
bamde genni bamko fartade kuchala e baflabe yimbe di hakli man ana serti do kabaruji dewle yogabe ana yidi bamne robbe ko heewi yogabe di holliti nodo bama debbo goto dan wurre mudun du buri mobbide
kuchala do kam ne wawi wi'de dun kay huule ko homo fu jabani min ka mi yida ko gorko bomata rewbe faahi ko sabi idi wadda tiddalaji kewdi di galle
Levi Mamadou Gissé kanyo neddo goto andon kabar sariyaji o jangino kasun le cule kul dewdewuji leedi mali o holliti o first neddo bammi debbo goto so sare holliti dun sana mili bamde debbo didibo an way wadede ga o holli du an bili do laabi sariya hande jokki
wala fuuno dum way wadede le nyaloma hande o fa mbayta talkuru dewgal ko windile mudum tawi debbo o jabay fa mbayta ko winda le hen ko ko hewe worbe be fu atawam kadun aji hokkata rewbe lebe kutteje mudum ni woni debbo o ana awi wulitaade gorko o suudu sariya jottitaaki
tagal mudun ko heewi holliti dina aslamako bamgo rewbe didon ga be holliti fa hannen aslame an wa bamne rewbe neyon ga tinno nato neddo geeto limargon mabbe potna be rewbe neyon
sekirabe mbiyan sembe kabaruji di jogino en do kikida beete hande di idi gorno do do won ko nayri bangal nokkuno dirtedo segube kolitide botu fuddino ton kenyen jowido do kebe yimbel andame kabaru kebe kanye iwri le tiagal leedi kanye e leedi malindi hejo ngob no dirta sandi go hejo mudu dido bo fuddi le leedi meden di kon faana mudu fab joto yalla hon dogotor en be kan hokkirde juude ko nayri bangal tialal le leedi malindi ko yata sukabe jokolbe temede joggo mo kanye ngonde famminede ko nayri bangal politique kanye demokrasi nyibudo leedi ndi fedde no dirta dum woni institut néerlandais kanyum wona wadde dido imadraji min joto kala do bodon tawede le malifa mangal mudu dido kabaru so ngabirdo ben amne ande to do mbay hebdi do ngadan www.topresidio.org no noddi ni murame via mo mere mer 37321 fane fande e feeno ko nande do no do e ser yewtere meden de ana wodi wassalam yewtere meɗen no andirɗon no alkamisare fou do sukaɓe yowoto ko sukaɓe golli ko sukaɓe gollana fa yettoyo torraji gatteɗi fewde e sukaɓe bete aljumare hande en garan fillitade dow ndeɗo yewtere wotere micciteɗe wiide korka ka fuɗɗi leleydi meɗen di yimɓele millioji millioji gondi e wadde ka ɗo korka alsilami en sukaɓe dow e duuɓi muɗen jottaki jaati ana ley hen woɓɓe kolliti wiide yo ɗum ƴekkintinde sukaɓeɓe no kabaru korka wori ila jottaki e mbawi heɓude ley hen baraji dow ko nayri bangal an kamɓe andanɓe kabaru cellalɓe ɓe kolliti wiide so jomum yettaki duuɓi sappo ina wawi waddude kutteji ko nayri bangal no hani mawnirde fa keɓen famtade gaare keɗe ko Mamadou Sama Seku e Sitan Sidi ɓe pewni en dow hen
bamako ɗo e ley nokkuji kewɗi leydi ndi sukaɓe yogaɓe horoɓe duuɓi sappo e goho tan jogui yogaɓe mabɓe kay jaati ɓammi anniyam muɗum ka noon woɓɓe yo saabi saraɓe mabɓe
mimiɗe hoora yallam heeɓa baraji mi fuɗɗo tan horde fanda ɗum duuɓi ɗe yettade korka mimiɗe yiiɗi horde ga saraɓe ɗam ɓe sinitami hoora ga ɗum tampina kam sanne sa wattu ana wuuli joni fe goto yamire kam mi hoora min jaati haɓɓi anniya horde ga mi tampi sanne saabu mi yolwi nangue duuti tampini kam min segu wonumi fe goto wiyay kam mi hoora mi haɓɓi anniya jaati horumi min sakiraɓe ɗan ɓe wi kam mi hoora ga ɓe siinayi min yiiɗi korka sanne min kay wonumi miɗo hoora mi yaahi mi leliole miside fa nangue hiira mi saabi allah tan hoorranmi fe goto hana yenmide kam saabi korka
ley galleji yogaji saraɓeɓe wajibina sukaɓe horde
mimiɗe hoora saabi saraɓe ɗan fo ana hoora korka ana tiɗi sanne min korka kam ana tampina kam sanne ga mi ekkiti toon seeɗa seeɗan saabi immiki mi tawi saraɓe ɗan ana hoora mi hikka watta tan duuɓi sappo e tati goto tan hoorumi
hakkude ɓeɗo saraɓeɓe goto foof no famiri kabaru korka sukaɓe wattumo e hakkille woɓɓe yo wajibi sukaɓeɓe hinnade farilaji dina o woɓɓe kay holliti an hani ɓe ekkintine wona fewi ɓe wajibine
gaddem senu
min mi yamire suka ɗan fe goto horatta foon ga kamɓe peɓɓe ne waɗa korka ɗum ana faaboɓe ɓe wawaɓe hoora ñalaɗe waɗande so duuɓi meɓɓe yoni min ɓe ɗamɓe so weliɓe ɓe hoora so weleɓe ɗum patti ɓe hoora min gue mi sinta fe goto sarake fou ana hani sinde suka muɗum hoora saabu noon dina yamiri suka yo ekkiten dina guiddiyo pamaro a ekkitanɓe soɓe tampi fou meɗe wawi accude saabu so duuɓi meɓɓe yone
dina asalamako wajibinta fe suka hoora soni o yonali no holti almami Ousmane Amadou Kane mo ñoro manggo
le dina asalamako korka sukaɓe wala clé ga ɓen wawi fuɗɗade hoore so duuɓi meɓe wettike sappo e goho sappo e ɗiɗi yaade sappo e tati yoko jaati ana hoore guiddi duuɓi me jeenayi ekkito seeɗa seeɗan so suka duuɓi sappo haɓɓi anniya hoori so wawi o jokkiñal ko korka baraji makko ka e baraji baalki fo gotum bangge
allah
ɗumke ñamduji docteur Bonkana Mayga holliti wiide banggal dogotoro en kay sukamo heɓinali duuɓi sappo hana horde
suka so hoori e duuɓi yogaji ana fanɗa sembe muɗum jomu tiiɗa momde saabu sa ƴeewi duuɓi yogaji an tun so suka ana le muɗum on hani ñamde ñolman fou o jarra jaam no weli ɗo ɗum fafto catɗe makko nangodirde o heɓa junne ko handi e muɗum ga so suka yamirama hoore guiddi duuɓi sappo a tawan le o watti ana tiiɗi o heɓa manggu ko tew taw nde neɗɗa ko makko jaati on wawi tampude ɗum saabi so dogotoren ko heewi ana tewtira saraɓe patɗe ɓe yamira sukaɓe hoora
sariyam mali wala memo haala kabaru korka ɓuuri foof mo sukaɓe no hollitiri Imran Ag Mohamed hoorejo suudu battirdu sukaɓe o holti wiide ne hani wattane hakkillo bawɗe sukaɓeɓe hinnade korka
mais won jaati sariyaji ko hollitita wi suka ana hani horde ma hana horde ga leɗɗi sariyaji hollitaɗi fe goto yamiraka wiya suka hoora tile so weli jommu on wawi horde so tawi on andi on wawi horde jaati sikke wala muɗum hoora
yimɓe dinaɓe holti wiide ɗon hani saraɓeɓe jangguina tafurno sukaɓeɓe sariyaji kabaru korka fadde mabɓe hinnade ɗum